Fire.
Fire.
Fire. Fire.
You're now listening to the sounds of DJ Benja. You're now listening to the sounds of DJ Benja.
Namshukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia na kila sababu kujivunia yeye. Yani kila kona umetimia, napenda manuka tukinukia. Ukinigusa ndo nazimia ye. Yani kama ndege na wanae, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae minawe. Kuje ni kubebe washangae, kwenye uchungu wakazae, tukicheza kuche kuchi na hotae minawe. Unakula pia wala huna fito, chuchuza kunitoa majicho hata uvegunia. Bado uko simple unapendeza, shepu simi kiuno kijiko, chumbani wanipa madiko diko, kifungua toki nini mafuriko meniweza. Kuma baby te amo, te amo. Kuma baby te amo.
Mon amour, elle s'est acquittée todas les rosas qui t'es no jardin. No jardin, me deixa com água na boca quando toca. Meu body fica na lume. Vamos pra papá, pra papá. Por fazer essa menina, menina mais linda do mundo. Is that not so much? I'm a mamacita, give me tumble. Give me tumble. Is that not so much? Give me tumble. I'm a mamacita, give me tumble. Give me tumble.
Oh my baby, te amo. Te amo. Oh my baby, te amo. Sali, najilamba lamba tu, na kupoteza
mkipenda, mpendaga vibaya. Ila skendo zimefanya sije seto mandemu wananikumu vibaya. Mesha badili ato mneno, nadaima kudienda mbaya. Mana sifanyi kiki tena na skendo, sina nazo kisa wewe mama. Wana nita playboy ya breaker, bada kitendo
naseba.
Yani ya mwenye mini, hata kama na watania. Wana nita playboy ya
breaker,
bada kitendo
nasema.
Yani ya mwenye mini, hata kama na watania.
Pull up a tune to ace.
Ace,
ace, ace, ace, ace. Pull up a tune to ace.
Pull up a
tune to ace. Pull up a tune, pull up a tune, pull up a tune, pull up a tune to ace.
Nimejali
fire, 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 fire.
Ila skendo zimefanya sije seto mandemu wananikumu vibaya. Mesha badili ata mieneno, nadai nimefulia ile mbaya. Mana sifanyi kiki tena na skendo, sina nazo kisa wewe mama. Wana nita playboy ya breaker, bada kitendo
nasema.
Oyani ya mwenye mini, hata kama na watania. Wana nita playboy ya
breaker,
bada kitendo
nasema.
Oyani ya mwenye mini, hata kama na watania. Baby, miso mtu wa mchezo mchezo.
Hear this.
Now
nichukulie poa tu. Nioshe vyombo ni mkande, ila juhudi zangu bure tu. Namtendekeza kama mtoto, hata chakula mkono
shika. Kama mashine mpato,
mana anaga bola maji. Wana nita mbebe, mana kita mbasi. Mwene mwene mingi, hata kama na watani. Wana nita playboy, bada kita mbasi. Yeah, when you mean me, I talk about now I tell you. Baby, me so to one chase on chase.
Ace!
You're now listening to the sounds of DJ Benja.
Need a sip, sip, now need a feel, feel. Vibes from my head to my toes. Ningi sima mingi, sana sana. But I don't want to lose control.
Hola!
Kameni gusa kunako, kunako. Kani pekenya, kameni pofua macho, macho. Kana fanya makusudi, kama ataki pipi. Kana fanya na kwenda rudi, kukoda mwana kiki pipi. Kani pendesha midadi, nikimuona begi ya zikadi. Moyo mpasu koradi, mapigo mbio bila ya idadi. Chepula kela nikiminaji, toto nani malizia mtaji. Akili kwa keasi chaji, natapa tapa kama mfamaji. Teke te Kenya,
te Kenya.
Kani teke te Kenya,
te Kenya.
Haminishika kwenye paja,
te Kenya.
Na mtaja taja,
te Kenya.
Teke te Kenya,
te Kenya.
Kani teke te Kenya,
te Kenya.
Haminigusa kwenye kwa,
te Kenya.
Yani mara upo mara hapa,
te Kenya.
Kamini te Kenya, te Kenya katoto. Kamini te Kenya, te Kenya katoto. Kani te Kenya, te Kenya katoto.
Mani boy,
te Kenya, te Kenya katoto.
Nikika te Kenya, kana te Kenya ka, yani kana cheka cheka, kamini te Kenya, kana vitete mesh. Wami kitonga se kenke na sereleke. Mikono jukana mabao, upepo suku mangalao. Ukizungusha mama na pagao, adibirika la mwaga kahawa. Ukikati kakigugumizi, masaika nipadawa nishatafuna mizizi. Wanidatisha kichizi chizi, yani natapa tapa na shindo kupiga mbizi. Pinda mkongo, ukunja mikono, tuende taratibu kama kono kono. Kukukishingi, shingi, kukukishingi. Kama mbuzi kagoma kwenda,
kukukishingi. Shinde kukukishingo.
Kizombi nina toka milenda. Kani te Kenya,
te Kenya,
te Kenya,
te Kenya. Kani te ke te Kenya,
te Kenya.
Haminishika kwenye paji,
te Kenya.
Na mtaja taji,
te Kenya.
Te Kenya, te Kenya.
Buzz, big man buzz. Buzz, big
man buzz, buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo.
Meku cheki, top buzz on man.
You're now listening to the sound of DJ Benja.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo.
Meku cheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwandane na baki ndane kwandane yat kwandane na baki ndane kwandane
una step na te na kam una left na fia na kam gonga sana kya itakam na ataki kuja busta kisabe gonga 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 tupi gonga nyonyi pongi nyonyu ki gonga 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 sabo jani piandom kambia fande mbele tuki songa
meku cheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwevo itisha. Tukiwashe kikichatisha. Kuguza tezi ibisha. Bebisha unanimariza. Kosha rungu lo chizishe. Napenda umu na kufurisha.
Susanna, I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor.
Oh,
Susanna.
What about you in the ace?
Mweshimu ndoa wana umekwana wake mweshimu ndoa
Mweshimu ndoa, mabibi na mabwana mweshimu ndoa. Mweshimu ndoa, wanaume kwa wake mweshimu ndoa. Wewe ni kuni na tatu.
You're now listening to the sounds of DJ Benja. You're now listening to the sounds of DJ Benja. Fire, fire, fire.
Mabibi na mabwana mweshimu ndoa. Mweshimu ndoa, wanaume kwa wake mweshimu ndoa. Mweshimu ndoa, mabibi na mabwana mweshimu ndoa. Mweshimu ndoa, wanaume kwa wake mweshimu ndoa. Mweshimu ndoa, bwana nani, nyinyi mulipendana, si nyinyi tu mulikuwa mkichumbiana, muliadiana mapenzi mengi sana, na sasa munadai kuwachana. Manze kudivorce opowa, inafanya watu wagopi kwawa, pete muluweka, sasa munatoa, mapenzi mulipanda, sasa munangoa.
Fire, 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 fire.
Usitupe mbao juu ya mapaja, zikifet utawachwa hukitapa chapa. Huku kule kama manabata, vipi lao na jana mulikula bata, kepo chenyu kwa hata kisha potea, sasa mwakipata pata, mwakipata pata. Mabibi na mabwana mweshimu ndoa. Mweshimu ndoa, wanaume kwa wake mweshimu ndoa. Mweshimu ndoa, mabibi na mabwana mweshimu ndoa. Mweshimu ndoa, wanaume kwa wake mweshimu ndoa.
What's poppin'? Everything is on the rise, nothing is
droppin'. Mola aliweka ndoa, ni ya wawili. Bwana na bibi, akaweka mikakati, mambo ikawa shwari. Lakini wanadamu wakageuza story. Majina matamu, kama baby baby, swiri swiri, honey honey. Siku wize patikani, wakati molo wana muluweka promise. Mele ya mashahidi na kasisi mukatili. Eti baby I want you, baby I need you, baby I love you. Lakini wote leo mumekuwa makafiri. Mara sukari mami, mara sukari daddy, hakuna pendi la badi. Mabibi na mabwana mweshimu ndoa. Mweshimu ndoa, wanaume kwa na wake mweshimu ndoa.
Mr. Sin again.
Mweshimu ndoa, mabibi na mabwana mweshimu ndoa.
Eddie Jones, watch man King Otto. Call me Daisy.
Ready for a girl.
Wagod niko fiti, wagod niko sawa. Many place sign, I'm to ya ko kwa hao. Tunasifu kwa hao. Kwa hao. Ukondani ndo makao. Tunasifu kwa hao. Ukondani ndo makao. All of a sudden I'm many blessed to nana. All of a sudden I'm many checky nana. All of a sudden I'm many bless me, checky, bless me, checky, bless me nana. Party after party tuna party tu kwa hao. Ata wakodino wana party tu kwa hao. Wana tatisha kwa hao. Natambua Mungu tu ndiyo baba lao.
Toka ngware lazima nipige sala. Juu ya mali netoleo na maulana. Better days no nilikuwa na saka. Baraka za leo ni mingi kushinda jana. Acha niimbie sagodi kama pasi nizidishe maulana. Ombi hata kwa sit kasi songi na mbogi. Mina chua talilinda nkiwa nae sikosi.
Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Many bless sign, I'm to yako kwa hao. Tunasifu kwa hao. Kwa hao. Uko ndani ndo makao. Tunasifu kwa hao. Uko ndani ndo makao.
Tangu kitambo ulinipenda, ukanivumilia, ukanijenga. Maisha ikinipiganga chenga. January to forever mindo member. Niyeshe nitakase nibariki. Staki maisha ya kutafutanga kiki. Nare nare bila kiburiti. Holy Ghost fire na rauka kwenye kiti.
Blessing showers I got when your dawa. Niki blender wezi kuni nawa. Daddy umeni bless umeni visha mavazi. Nobody can test a father you mishaja. Jaja kuko tuko seti. Jaja kuko tuko city. Bila wewe joo haiwezi. Siku ya kiyama staki iwe kesi. Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Mini pesa inambu ya kwa hako. Ya kendo nasifu kwa hako.
Kamkoba uzika enzi. Kwa form kuwa teka, kuwa toka. Kwa form kuwa teka, kuwa toka. Kwa form kuwa teka, kuwa toka. Kamkoba uzika enzi. Kwa form kuwa teka, kuwa toka. Kwa form kuwa teka, kuwa toka. Kwa form kuwa teka, kuwa toka. Kamsupa na kandoboda. Kwa form kuwa teka, kuwa toka.
Now hear this.
Funga dute zote ya diguada Alibamba akatupa adiraba Kima data piga msalaba Nukawia nikidania Naniki come through utanikumbatia Naniki come through utanikumbatia Naniki come through utanikumbatia Kamkoba usika eke Tupafong kuwateka Kuwatoka Tupafong kuwateka Kuwatoka Tupafong kuwateka Kuwatoka Kamkoba usika eke Tupafong kuwateka Kuwatoka Tupafong kuwateka Kuwatoka, kuwafong, kuwateka, kuwatoka Digi ya yela, amenibamba Na kuzia diyo mkoba menimada Na kizama wala ya mechingora Kaki chipa itabaki kamewika Kumanga uchu, ichazili kutur Aki walai ni lazima pigi nduru Chini ya waba, mchezo ni ya wanga Utani like mini super striker Na ikinu utawika mbaya Gini dude utawika mbaya Utashinda ukinita mbaya Na mina itika mbaya Kamkoba usika eke Tupafong kuwateka Kuwatoka Tupafong kuwateka Kuwatoka
Chibude
Ayolaiza
Oh yeah Splatnums Hey Patu napenda koni Kikupa mpaka moni Nikipekenya pekenya Nisiwai nichelewe Kikujumu ndomoni Tachi tachi kiononi Nuna tekenya tekenya Na kufanya ulewe
You must see chocolate monster Soon my contemplate on that And baby better ride for me And show me that you're mine oh, oh. I'ma go downtown for ya For your king put the crown on ya And baby take your time with me Let's flow like rhythm now
Apa, asa show me le kitu amekupa mama Embuchu tama kama inazama Bibi tenga kwa dana dana Tuwafunge kele
Yoni usiku mchana Jua kizama Tuanze kandana Konyeshe kila menipa mama Tuwafunge kele Mana wanao
Wanaona ke
Wanaona ke
Wanaona
ke Wanaona ke
never leave me solo. Oh, disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa mi semu anoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshi na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntulie simba. Oh, ntulie simba. Oh, ntulie simba. Chenga vidanga dana, vicheche nchunie simba. Oh, nchunie simba. Oh, nchunie. Asa baby, mshomile kitu amekupa mama. Embucho tama, kama inazama. Nikupige chenga vidanga dana. Tuwafunge kedele.
Yo, ni usiku mchana. Chumagiza matufanze kanda. Kunyeshe kila menipanga. Kupige kele.
Jaja, yopu ni jaja. Jaja, yopu ni jaja. Jaja, yopu ni jaja.
Now,
now, now,
hear this.
All the time you come,
now, hear this.
You be the one, just believe her. Like diva, my diva. Oh, you turn Batman to Zina. With your sexy body, Carolina. For your love, I'll go fight like John Cena.
Now, hear this.
Baby, my feet. Kupeki la kitu,
baby.
Chana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. So take this long up a wine.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
No, no, no.
Jaja, yo puti jaja.
No, no.
Jaja, yo puti jaja, baby. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
I hope you know say this sequence say where you carry for back in the make me the quick 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 baby quick 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 come to back you say nese nese zamenda ni narungu kom ready kipepepe kipepepe ooh la 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 your body fine no me you want you blow my mind
ooh la la la
I don't wanna waste your time so please be nice so make your mind
ooh la la la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la, la 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 la.
Kupeti la kito,
nchana
kwa siku. Fanyi mafitu,
baby
mafitu. Kupeti la kito,
nchana
kwa siku.
Kamate hapa kwa
Jesus, shot all night long. Oh, great.
don't judge me. I don't judge you out of my dreams. When I listen to you, ataka kazi wezi kazi. Udi tena darasani, udi tena darasani ukasome. Mweza kumi international game za uswazi.
Sisi tole imacho.
Nafanya za kibabe wezi shozangu.
Nika kutoa jasho.
Machi ya kisima unachuta maso kusimama. Kipewa karoti emu tafuna so kumunguya. Na ukiona bakora
yeah.
Ila unanishangaza bidada.
Najitia nuna.
Udi tena darasa nyoyo. Masomo mengine weawezi ata kutoa roho. Mama mama kumbwi
kato wako.
Kumbwi kumbwi
kato wako.
Aye mwalimu
kato wako.
Hey, mwalimu
kato wako.
Mama mama kumbwi
kato wako.
Kumbwi kumbwi
kato wako.
Aye mwalimu. Now hear this.
Now hear this.
Wamekula sara wazazi wako. Wafate pesa zao kwa kumbwi wako. Mwalimu wako na
kuna kani wako.
Tumemzidi tembo kwenye uzito. Kwa nini nisichepuke, nikatafute mapenzi. Mwali unataka muoko wakati unashindwa kula ndizi. Sijatulia mapepe, bibie au niwezi. Nimezoea masotojo, uwanjani sipigi jamkwezi.
Asubutu, mshatendanganya mambo. Ungenisikiliza mimi, usingia tondomboa.
Lakini mini.
Hello. I like you, baby, every nikelele.
Bella Rice, see you.
Now hear this.
Kuna vile unavyoni angalia. It makes me know what you're thinking about. The way you say the things you say makes me feel some type of way. Tell me how it is that I cannot fall in love. I thought I knew what I should be looking for. Boy, I'm so confused cause you are on my mind.
Now,
hear this.
Now hear this.
Wakupewa shangwe ni wewe, wakupewa shangwe ni wewe.
Hey! Na ogopa Mungu peke, wanadamu kija kumtafash, naomba Mungu mtete, maneno yao yasiniumize, nifanye sugu wewe, wakifurahi kuntisha, naomba nisitetemeke.
On the floor, I don't care if you shy away. By the way, got your pay, yeah, she nasty. See the way she drop it on the floor when you party. Na kila mtu anataka ampate. Mafisi nyuma yake wamengoja tu wakate. Cause akikuinamia hiyo ni yako. Mkono kwenye floor, he bash siya mamako. Damn, I love the way you turn around. And I got married, so I'm the loudest nigga all around. So move it like you're giving it for charity. Yeah, I know you think my move closer, I need clarity. Taco, let me see your rasa. Gonzo, let it have my Mombasa. Matako.
Manzi ako na matako. Siko kwa Jonas ikaleo. Yatu tundo sito intaribu maineo. Where you from Kitengela ama Umo? Shaky shaky gal gal, I like the way you clap that. I'm from a city where kila kona ziko. M-A-T-A-K-O. Hole eh. Wow. Big booty, fat booty. And the chini shaky booby. Kula spinky, how you doing? Yeka mikono akimbo. Nasuke weni foko. Nama adi chini baby, show me your matako. Show me your matako.
Stop this shit on the beat.
Yeah.
I'm gonna go.
Turn you up, nasikipei nyama, nakikidai nyama. Kwaza msupa kaza kunyi aputai nama. Nasakatei nama, sikatai mama. Leo kamari mcheza rungu aputai tana goma. Nakukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki, koma. Nakukembea kwa kitu, choma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki.
Kichungu
iko madao.
Na minataka
Chodora sasa.
Ha! Nyoka ya shaba.
Kadipeti lazima na imada. Marathon ni lazima atangada. Seremala so na ipiga randa. Si mini kaza na ikula kwa veranda. Nipe head girl ni tome make mine. Funga mlango si kamu on time. Number 7 figure 8 kula 9. Leo ni lazima utakamara 9.
Chunga nyoka sana inatisha. Kuche na chest strip tatu Adidas. Hakuna dawa, hakuna kupona. Tukujua kitanda, hakuna kusonga. Shikilia po vile mzee anataka. Sauti nasikia tu ni ya paka. Piga kelele jirani wasikie. Nyoka ni ya shabu, hebu inyambie. Nasikipei nyama, nakikidai nyama. Kwaza msupa kaza kunyi aputai nama. Nasakatei nama, sikatai mama. Leo kamari mcheza rungu aputai tana goma. Nakukembea kwa kitu, toma. Taina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, tonya. Kani kukuna ikuliki.
Ero na nisama juna rungu ya jamii. Apo sunajua na kuchorea mami. Hakuna ajakasa apa moshini manduku. Tupu nazitoka banaza adudu. Supo kinitoka nyoko nyoko. Juu apo kiningora ni mamboko.
Moro kiningora nyoko nyoko. Juu apo kiningora ni mangoto.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. We, nyoko nyoko, nyoko nyoko. Dai, nyoko nyoko, nyoko nyoko.
Fire, 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 fire.
Makuki na makeki za kibanda. Na mifuko zimesho na gatu na mabanda. Exhibit zimetificha kwa mbosho. Na maraba after kuchiposi ni kudosho. Bata chesi nilipika nganda kidosho. Kombo kaza mbasa kisho kuli kikosho. Alafu extreme kiingia na waskana. Kikishika kikolo kipitishe waterbrand. Kahuku funzo na madhako buda utalan. Bogi inatatisha makombora za Saddam. Oya oya eh, oya oya ah. Upanganya pandisia boda boda eh. Mukoloko mipusia boda boda ah. Eti mukoloko
Now, Shika mbiro, juu ya rungu, cheta toka mbiro. Wendi ya jiko, na unachezea diro. Una marol, ay, minachezea kilo. Juwe ni smarta, na kuchezea kio. Nina office, kuja kwa kesio. Uko 50, mina kwa kia kio. Mongozano, mtongozano, mkutano, cheze vano. Niko vale, niko ngano, nina ngori, kako galo. Kini toka nyoko nyoko. Juu apo kini ngora ni mamboko.
Moro kini ngora nyoko nyoko. Juu apo kini ngora ni mangoto.
Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko. Nyoko nyoko, nyoko nyoko.
Magalaga, amegaragaz. Chora saba wacha mini darerazi. Shaky legi seti tukipasa pasa. Mugini yaka mkundo siya.
Girl, I'm gonna fix everything and fix anything. Cause I wanna be with you. Oh yeah.
Fire, 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 fire.
Cause I wanna be with you.
Nitafanya unachotaka, nitakupata. Niwe nawe. Unachotaka, nitakupata. Hili niwe nawe.
Oh baby, I love you. Oh, I love you. If I don't love you, karo kanakula tabu. Oh baby, I love
now,
you.
Now love hear you. This.
Now,
if I don't love you,
now hear this.
Tabu.
Aniko gym doni kae fiti for you. Nasiku ma wiki ndo ni safe cafe for you.
A boy telli na tula noma. Beki nisi koko waipita lita choma. Ni wiki mbili misi takuona. Pungu za sinaputa tutengeneze boma.
Oh baby I'm addicted to you. Need you more than the air that I breathe.
Nata nikitunga marigaga.
Oh baby I love you. Oh I love you.
If I
kupinga. Niringie tu meno maziwa, tabasamu lako laniua.
Nimalize tu
Jo, baby baby jo, twenze tukande, tukatike kwenye flow. You are my chocolate. You're my chocolate. Vile wanifanya hivi, waniweza mami, you're my chocolate. Tabasamu lako laniua. Nimalize tu. Jo, baby baby jo, twenze tukande, tukatike kwenye flow. You are my chocolate. You're my chocolate. Vile wanifanya hivi, waniweza mami, you're my chocolate. Dancing on me, dancing on me, dancing on me,
dancing on me. Fire, 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 fire,
fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire,
Tesa, yeah. Ukiniangalia moyo wa dunda,
dunda.
Wanchokoza tu umbo la uwa
mami,
mchana kuota na nyimbo kutunga na sinzia tu. Njo baby baby njo, twende zetu kando, tukatike kwenye flow. Baby,
now
you are my chocolate. You're my chocolate. Bila wanifanya hivi waniweza mami, you're my chocolate. Dancing on me. Oh, katika na mimi mama.
Dancing on me.
Yeah. Usiogope, usiogope baby.
Fire, 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 fire.
Caribbean, don't let me go flow.
Dancing on me.
Oh.
You're now listening to the sounds of DJ Benja. You're now listening to the sounds of DJ Benja.
What's poppin'? Everything is on the right, your name dropping.